HD Music.
Wanangu sasa hivi hapa, mtalo sasa hivi hapa, nasema sasa hivi. O jamani sasa hivi hapa, kuna demu wamevuruga. Isindo kaomba namba na leo nenda kumgo. Wanangu sasa hivi hapa, mala nikamuliza jina, kasema anaitwa Fatuma na gawa mbele na nyuma. Wanangu sasa hivi hapa, kuna mademu wanagombana, ukiuliza nagombania nini, nagombana gombania bwana. Wanangu sasa hivi hapa, mala umeme umekata, nikajifanya kifundi fundi kuna kuunga kijeneleta. Wanangu sasa hivi hapa, kwanza kuna kupoa, ukijiona una upwiru demo yote unamuopoa. Wanangu kusujula fisikali tunakamatia, hapa inya kuna kupoa tunashikilia. Ojamani tunakamatia, tunashikilia, kati tunakamatia, tunashikilia, bwana tunakamatia, tunashikilia, hii tunakamatia, hii tunashikilia. Ojamani sasa hivi hapa, kuna mziki kusima, DJ acha ubishi wauni watakuchanganya. Wanangu sasa hivi hapa, na kauli nataka kusema, hakuna kusima mziki na leo twakesha tena. Ojamani sasa hivi hapa, tumechoka kilio, boda boda cheni ubishi, hakuna kuendesha mbio. Ojamani sasa hivi hapa, ngina posipitali, wanaumwa omakali, wengine metutoka. Wanangu sasa hivi hapa, mademu wanadanga, onashenja kudanga, lazima uwenasha. Ojamani mama Fatuma mama, mama Majuma mama, mama suwe na mama, ila mama Amina je. We mama Amina we, takupa buku je. Ojamani sasa hivi hapa, wanangu sasa hivi hapa, Starboy sasa hivi hapa, wanangu sasa hivi, na mtalo sasa hivi hapa, wanangu sasa hivi hapa. Ojamani sasa hivi hapa, niko bana leo, natumie rakodi,
sogote kakuraiwa.
Wanangu sasa hivi hapa, kwanza ninaona poa, kuna mademu wananifata, najishongondoa. Ojamani sasa hivi hapa, ninatangaza ndoa, adharani kama utani kajala ndo minamoa. Ojamani kila kona nipo, kwenye mdundo nipo, kwenye busuki nipo, kila pembe nipo, basi kila kona nipo, kwenye busuki nipo, kwenye mdundo nipo, oni wangu nipo leo, nakesha popo, nakesha popo wana, nakesha popo, nakesha popo kwenye mdundo, nakesha popo, nakesha popo wana, nakesha popo. HD Music, nikiwa na producer Starboy, awe producer Mtalo, Zagawe, awe Fonera, awe Mo, Aisari Mietrampo, awe Mwaisa Mtumbani, awe Sulambaya, Sulambaya, awe Jemane, anakubali sana toto mwembe mawazo, awe Mr. Pierre, anakubali lape, awe Mzito. Apige minanda tuone.
Boy on the truck.